studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani yoda sayo saki ko modo usman di ko halanton kabaruji gondi do di jodo maison de la presse la bama ko salim jora wonani en to boggi jande to gatu chapan tate jago be sesa o jewtigo ko yari yeso so yengi e le golle kawral gal le nangude lawol kesol du geogar badangal katidu yimbe mudu andini bonanda sumgol kudde cigoroje de e do hawalu kabaru balon mali du tiagal hitande ko balon mali selilatu de ko championnat fuddi tanyande sappo e jeenal outu warawru mo to di ngoni sembe kabaru di men jogani an bismillah modon e do studio tamani jabangol lawol kesol e jawdi mudum woni ko batu chapantati e jago ba sesa o andini kenya bamako do nde fedde jokkiti tonga yegngigol golle kawral deejere deewntinangal haali do manda keso minisma e goddirigol gonginali gada lewru jabbendu bamako do du keddan hen Umar Waygal e min do wore
kanko lamido fedde hande jokkitade kaldal e kawral gal leedi medin di Mohamed Boustas o wi ko ni fana o do botfab jewto ko yubbe di do golleji kede mo ko masifi do hen
nous avons également
kale hala manda kesso minisma o fawarde e do garangal kajado kersa do secrétaire général ONU bangal sukabe kanyu e basiji godudi men kaldi do dabareji no gonginali jaltude CSA di bawi jeginirede kara dum bamako ga fetere lewru je jabbino
recommandation
le ngal do kawtal halaji kewdi kala ma do hen fa yotti o botu mawdo mo be ngadno le lewru jabbino ndu Ahmed Boutash
une armée malienne
ko darta jatika yo warti de l'armée mali no wurnoni do na faabo wirfagol fa warde e nyibugol de er kanyen denagu le wuddu leedi men den feude majjun nan timintin go golle mudun heedi laami be hakunde beedu fa warde heedi cercle ngaji di no jogorto du ana hen
mo au niveau des cercles
gede kedan de mali de du kolitiidu beltikili o do golle sanne kanko lasino bore o wihi ko golleji minisma di kegintina leedi mali ndi o do botu chapan tete jogobo fedde hande jokkitade kaldale kawrangal leedi meedin di gubenoji tirtode plateforme de tawaka ton be jabay tawede le o do botu tagal ko pamray hakkunde mabbe ko lamibe fedde hande jokkitade kaldale kawrangal koli nimse muyen be mbibe be kuli do foti dum wada bonandaji goddi kasen fewde e golleji di
o batu sesa du wadi wattu mo hewbe kolliti ko tonga e kawrangal ko yewte kasen e wi honjotobe yogabe non kawra aljengal ana jogi tidalaji goddin gol e wi mabbe non faande se gede cinyende kawrangal de kawri hen tan e ngal wawi yewtede keddan hen kanko Abdourahman Touré wonko o avocat Barrow Mali do wonko halde Moussa Mali Sissoko keddan hen ko Umar Waygal faccitane
CSA a des problèmes de fonctionnement interne.
Yo do tidalla ko woni le fedde CSA de jati. Sabide ko heewi dum wawa rewede le nokkule de. Nde do fedde ne ebe joodi nokku goto tan. Gede de fu do gondo tan ngoni. Feso wiama danya ko wailitali sariyaji di leedi mali ndi wawa wailitinde dum. Gede tati tinni de kanyi e mbay wailitinde dum hono sariya wolugol hollitiri le kaldo de kawrangal. Wattu joni o gede sema de fa hande do be gondo tan. Ngoni be tambe sina kaldre kawrangal fu tambe
Diogardu woni do kudde tigireje nangade de ndupete nena dubi jo tiagal mudun yimbe ton kolliti kuteji mudun fewde ha walu mabbe laami be ton non an gondi e daranade fa be hono no sumirteni du balal mudun kesal hebe kedan hen ko Umar Waygal mi hore men kebani en
wakkati ne laamo wiyata sakkoto bonandaji ɗi bonandaji goɗɗi kasen jaatiɓe ɓeydata noon kanko noddirteɗo Fassiri Traoré ndemowo nokku noddirteɗo Diogaro o hollitiri wiide o wiɗeɗo kuɗɗe wakkande cumetende ana wawi waddude kutteji kewɗi fewde e demal mabɓe toon keɗɗe makko mo sifi dow hen
ana bonani men jaati bangal cellal saabi miɗen kumtingal ɓeydi hendu ndemaji amen ɗi e hoore ana torri bangal ñanduji amen
yimɓele humniɓe kabaru hawa lujudu kali torraji ko dum wayi wadde kede mo kanko no dirtir Idrissa Koulibaly ko mo sifi do hen
ana wayi torude rimrimta dabaji do ledde gorri fawarde e mawne fu yimbe
lamu ko be wonbe tokkati to be bi'e pamini sanne ko demo be kuli do hen kanko no dirtir Yusuf Bakary Traoré jokko dido bo kuma ndaw tokkati to o holliti dati an gondi e yaltinede do hen
min e hore min jotti ke mairie Diogarka fa o wada du landogal feude préfet o yalla nokkure wonde ana hebe nawtortende ko warata
yimbe luminibe habude de do kudde bonde le ko warata ko be bibe jawa yalla hono bido golleji kan huntinirede hore
kala kabaruji maldi jiddo hebde do studio tamane fu do whatsapp mudo odo baye noddo de numero 77 01 58 01 77 01 58 01 do whatsapp kayo kollaw awari e golle du ana hani le jogala gollirgal fa warde du wondude ka fa hande ka edum wondi e majjude ka jati handen di kewa le gollirde de ka le yogaje du di jogarta ka no hanirni kede ko fati yatra hebane le hen le facita go umar waygal e momudi sendebu
le nokkule gollirde lamu de kanye de ngala e jeye lamu o fu tayka mu yo goto ko hewe de do nokkule fu atawata o do kayye debira do gollob energy fa njottira don demobe kanye suudi INPS de do nokkule ka foli tam wede o do kayye anton be kolitidi wala ko ni fana mudum so wana fa jamarnde lato yimbel tiborbe golleji mudi en kede mo kokku no dutet Ibrahim Sori keita ko sifi do hen
boyle kayo o wonko walti le dabare golle men sabe de yimbe hewbe de be ngari fulbe ben signat don idu udite gila sweater directeur on dari kala homo ful signat don so wana don no jomu en na jukete
le nokule godde golirde lamu o de kay o do kay yetaki ton kasen sabami misalo le nokku goto suudu humni no kabaru jaguji le leedi meden di neddo goto mo jabay inde mudu inde ton o holitiido o do kay kabe keditito miccitaadi dun sona do wala ton kasen
arande idu marchano ka joni wana non dum wodi ibe yokabe en ngara windude inde mabbe cengal mun mabbe ko tan be ngarta tali nyaloma mum fu wakati joni min joppi dun sabe dum marsata
ko lamo yeltinole hen dido datti ko woni fana mabbe be jewto yalla yimbe be an lato yimbe tiborbe homo fu daro darne mudo e cuudi lamo o yogo e honjotobe kay koliti wiide wala fu nafa njete le hen sabi feso ne rewaye dido seriyaji wala fu jukkoje ngattede feewde mudun dewobe dido seriyaji du kokkataake yakawere
tagal hitande ko championnat mali sela ko kebe tajral tan waram fuddititinde nyande sappe jeena leru utu warurdu kenya sappe je leru julien du tiraje wadama hakunde pelle noga tati kawroje de se pecha gube didi fa lata hitande 2018-19 yaade 2020 nana kanko laji adama kone journaliste haro chaldi wonko andini o andini ka ana omo gikkaniti dala balu malika huncho hikka wonko halidu isaka zade traore keddana hen umar waygalu
avec le démarrage du championnat
ko championnat o fuddi ko ana hollita wiide jabbiki nokku mawdo yella tidallaaji ko woni do figol ballon leedi mali ndi ana timma wakati nde fiobbe jati jabi hawrtinde le ngal do kawrital ana hollita wiide kambe yimbe le goddube habude be kay so ballon jukkitaama tan be ngaram be tawton yimbe fedde konor nde joddinaama hedaabe gede didde fu anton kany e gollidi hono kabaru sariyaaji ballon mali min kay landiki kam mi wiyam mi dimila hunde timmi tabdebe fuube pamri ana holli tawidi tidallaaji balo mali di kay hebanama jokala mun timmi
pratiquement la fin de cette crise
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
on bangal kabaaji region ngaji meden keben famu tan burem le region gawto hindu mawdu wadi kenya fa nabi kipudi class goto jangobe chapade jeddo e jeyon kanye jangino debbo gonnodo henka gañaaki le hen non laami bitaka njey yewode kado bonande ana buridu galleji temede joyi e gudu sengari segu fawarde sanke budi nenna hecci kenge dokke ngure nenna gollirde hono gollirde hinne e yurmende commune pelingana cercle segu o wadi gal do dokal nengu sikoro kanyu eneba le ko ng islamique relief favori milioji sapego sefago le wuro mama nyaradu cercle kay won ko won hono ko batu ben kuto lebbi tati fu o hitane 2019 waɗi toon nenno e le muɗum yo batu jogalan nengu ndungu o fawarde e guese tigaji kañum e mbayri baale rewɓe sappo e jeɗɗi wonno dabere ngal ɗo kawrital ana ɓuuri du millioji tati dokkaɗi fa ɓe gollira yo ɗo kaddu e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa hande yewtere ma ene yesso yen tawde ko warani